usangine baba unikumbuke.
Baba mbona hali inazidi kuwa ngumu, mimi naumia. Tafadhali geuka kwangu na uone moyo wangu jinsi unaumia. Ewe Yesu,
Ewe Yesu, Masia, unapogusa wengine unikumbuke. Mungu wangu, Masia, unapogusa wengine Baba unikumbuke. Makati yangu sitachoka Baba, mirango sitaacha kwenda.
Hey Baba, siwezi kufuru na sitakufuru Baba, hata yanaumiza moyo, hata safari ni ndefu. Hey Baba, usinyamaze.
Makati yangu sitachoka Baba, mirango sitaacha kwenda.
Nini ambayo haishi, machozi yangu hayakauki, na kulilia Baba unikumbuke. Nini ambayo haishi, machozi yangu hayakauki, na kulilia Baba unikumbuke.
Kwa magumu ninayoyapitia Baba
unikumbuke.
Kumbuka sadaka za watoto wako Baba,
amemaliza shule kakosa kazi, amemaliza shule kakosa kazi.
Hey, kumbuka wazazi wanateseka juu ya
sangine unikumbuke.